Hawekazi limnyama mama Afrika uqwesile kuqanduva wayikholisa indoda wayiqoqa ngobuchule yathoba inhloko yavuma mazemthube befudula ikhangela amadlelo kwimbalela nobunzima bezolo nyawo zinebhamame ziyihambe ngethuba lenkobe nokunqongophala kwesishebo mandle ndoda entombi kamyeni alanyulwa kubutshona kwelanga
ndibulela uthando lwakho mama kuzo zonke indlela umzali wami ngiyabulela impatho yakho baba you never gave up on me I appreciate you ngibulela bazali wami I appreciate you you never gave up on me I appreciate you
Mandle ndoda mhlawumbi lufuzo kumbindi wensiba nikhangela inqanga ngobulumko bendalo ngomhlakulo nekhulu ukhangela iziqhamo nemifuno yomhlaba ndomelele ndini ophila ngokutya kwedolo nesonka sethu semihla phiko lwethu lothando okuthiya kuna lusifihle usifundisa uxolo ukuthandana nomngonqweni ukuthatha uxanduva wasinyanzela ngenkuthalo ukubaleka ityhefu kwanokuhluza kwemithombo yolwazi ukwamkela nokubulela sakhlutha sithobe ngamanzi ukuzibika kwindlela esihlala siguba bakufuphi neentliziyo zethu weyincwadi engenasiphelwe ndifundise banzi ngeziphele kubudoda bethu zokuqhama sande ngendlela sibaleke sizikhohlise zokuhamba sityala kwizitiya ngezitiya zihlala zinokhulo
ndingenamhlawulela uthando lwakho mama kuzo zonke indlela ungumzali wam ndiyabulela impatho yakho baba You never gave up on me I appreciate you Ngibulela bazali I appreciate you You never gave up on me I appreciate you
You can't complain about the life you ain't never lived And can't relate to a place you ain't never been I've seen mothers out there who have never been happy Some people talk about their fathers like they've never been there I don't relate to that As a child I've seen my folks taking care of that I'm a nigga no tabi, I thank God for that Now listen, and let me just show you how my story goes You see my pops made sure we ain't stuck in the past And then my mama made sure Sizophila ngenxeba ukhuseleko from the evil that consumes all the goodness of life And relocation from a cruel world out there I used to hate it, but suddenly it all makes sense I know that God's out there, my folks taught me that For real, homes. Yeah.
Ndibulela uthando lwakho mama. Kuzo zonke indlela ungumzali wami. Ngiyabulela impatho yakho baba. You never gave up on me. I appreciate you. Ndibulela bazali wami. I appreciate you. You never gave up on me. I appreciate you. Ndibulela umzali.